byajaru bushuti busanzwe yeah sinumvaga ko byagera kure gusa nibyo nifuzaga Yukuri yari nk'ikirere cy'ijoro cyuje umucyo sinamenyaga icyo antekerezaho ngo ngihereho ariko nabonaga nsekera bikanzonga kurushaho sinkamenye ko nawe urya anyikundira ibivuga ntibyatinze gucamo Oya nanjye we nawe umva naramukunze nawe arankunda imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo Oya no kugeza kugusaza naramukunze arankunda imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo Oya Kugeza kugusaza Uko bukeye nuko bwije Ndushaho kumukunda Ndamwandikira Ndamuhamagara Abadi ereka ni hoho Arankumva nakwikumirayo Uru rumeze nka ya mazimano Bahoze bita kumino Kumino Oya suku mutaka Uge n'umutako Ndamureba sindambirwa Ndamwumva bigashyira kera Iyo bigashyira kera Umutima iyo niho yibera Iyo niho yibera Nanjye muwe niho nibera Umva naramukunze nawe arankunda Imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo Oya no kugeza kugusaza Naramukunze arankunda Imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo Oya nukugeza kugusaza Njye nawe nuko n'impamo turakundana Uva naramukunze nawe Imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo Oya Kugeza kugusaza Naramukunze Arankunda Imitima nayo turagurana Oya sinamujya kure rukundo